kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmaatat galgala ke sa salama walakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemilema digdemishani soddum tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba radio satellite nail stati marsariti fula facebooki kenya ratikan nen saganta kenyo ordoftan daggefato ta kenjal tamakkamoltan witata sadasa fur barakumalamaf kuda sagala kalkobs etiopia timo onkololesa digdema fur barakumalamaf kuda lama kesume sankestan ran modanditi
kanodu dubbisu antujube horati hala yero amma etiopia kesat mulata jiru laljisun mumich ministera abi ahmed kales ipsakennaniru mata odu tetamoltan
ipsakennan kanan walti winsadeenya kana bulchiso tananno oromia fi araritta akasumasimmo magala dirdawat kayen lubunna mota tadetamija dabru dubbatanijiru ittana kantiban bulchisa magala finfinne engineer takale uma ijar samanne walinjirenya kuma kurna hedutlakka mujel qabsisu sani dubbatu hala yero amma oromia fi etiopia kesetimullet tulalchi sudan abba gada durani bayena sambatus dubbisne jirra kannenif kabro da fagatu murasaganta kenya tin walinturajen dagefato ta kenya amoduf garatu jubet debina
torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa oromiyaa harariif dirree dhawaa keessatti uumameen namoonni 86 ajjeefamuu muummichi ministeeraa abiy ahmed beeksisaniiru muummichi ministeerichaa kaleessa uummata itoophiyaaf haasaa dhageessisanii jiran gabaasaa iskandar fireew namoota dhiyeessa.
akka lakkoobsa itoophiyaatti onkololeessa 12 bara 2012 irraa jalqabee bulchiisota naannoo oromiyaa hararitti akkasumas magaalaa dirra dhawaatti walitti bu'iinsawwan uumamaniif lubbuu namoota hedduu dhume laalchise muummichi ministeeraa itoophiyaa dr abiy ahmed haasawaa gochuun kakaleessaa kun ka jalqabaa ta'uusaati. walitti bu'iinsawwan biyyattii keessatti ka'anitti ka miidhamu lammiiwwan itoophiyaa mara ta'u haala dhiyeenya uumame akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan ibsan muummichi ministeeraa abiy ahmed.
samoonuun. በሀገራችን በተከሰተው አንገት በሚያስደፋ ድርጊት የ86 ሰዎች ህይወት እንደዋዛ አልፏል
ጎቻ በቁነ መቡስ ግዱ ከነብየ ከኘ ከይሰትራ ወተመን ልቡን ነሞት ሰደት ተሚጃ ከሰልጣት ደብረጅራ ወነተ የከነ ከራሳላቲን እናላሉ ዲሮ ተሰደት ተሚለማ ዱበርቶታ ፉርቱዶይ ሰብለሙማዳን እናላሉሞ lammiiwwan dhalata oromoo 50 lammiiwwan dhalata maaraa 20 lammiiwwan dhalata gaamoo 8 lammiiwwan dhalata silxee 2 lammiin dhalata guraagee 1 lammiiwwan dhalata adiyyaa 2 akkasumas lammiin dhalata argobbaa 1 fi lammiin itoophiyaa sablammummaan isaa adda baafamee hin beekamin akka malee lubbuun isaanii dabre amantaadhaan yoo laalle kiristaanota 40 musliimota 34 kanneen biroof kanneen amantaan isaanii hin beekamin 12tu lubbuun isaanii dabre. nama ajjeefama adda baasnee yoo laalle namoonni garee uummachuudhaan walitti bu'iinsa taasisaniin namoonni du'an 76 yoo ta'an humnoota nageegumsaatiin kanneen lubbuun isaanii dabre immoo namoota 10 daataa kana bifa kanaan ibsuun sababaan barbaachiseef rakkoon tokko naa uumamu sablammiin inni hin ajjeesne saalli inni hin ajjeesne amantiin inni hin ajjeesne kan hin jirre ta'u kanarraa barachuun ka danda'amu waan ta'eefi jedhan muummichi ministeera abiy ahmed. mootummaan isaanii walitti bu'iinsota qabbaneessuuf hojii hojjetu hawaasni akka gargaarus gaafatanii jiru muummichi ministeeraa itoophiyaa haasawa isaanii kaleessaa kanaan miidiyaalee yookaan immoo sabaa himaalee dabalatee gareen kamiyyuu gochaalee walitti bu'iinsa meessanirraa akka of qusatu hubachiisanii jiran jedha gabaasaan keenya iskindir fireew.
baay'in lakkoobsa baay'ina uummataa keeniyaa kan bara 2019 har'a ifa ta'ee jira sirna masaraa mootummaatti geggeessame irratti daayireektarri waajjira istaatistiksii keeniyaa galmee lakkoobsa baay'ina uummataa pirezidaantii keeniyaattaaf dhiyeessanii jiran akka galmee sanaatti baay'ina lakkoobsa uummata waliigalaa 47,000,000 pirezidaantii keeniyaattaan sirna sanarratti guutuu biyyaaf haasaa dhageessisaniiru galmoo daawwitu naayiroobii irraa gabaase.
ለኮፍሲ ውመተ ኬንያ ካወጋኩ እንደርበረ ሚሊን ሰገሊኑ ልጉደተ ይጀደ ዋጅር ስታቲክስ ኬንያ ዋጅርች ሐረቧ ዮካንሞ ገባሰ ለኮፍሶ ሞተብ የትጂ አገየ ደርብ ገገፈመ ከይፎምስ ይወተው ገገስቶኒ ዋጅርቻ የሮዱ መካነ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታፍ ገባሰ ከነከን ንጅሩ ዲሬክተር ዋጅር ስታቲክስ ኬንያ ዘካሪያ ሞንግቼጌ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታፍ አከሱማ ስለሚሌብ የቲቲፒ ዮፎምሰን ለኮፍሰ ገየ ደርብቲ ነው መስንብየቲ ሚሊነ ፎርተሚ ቱርበቱ ቃጃ አታው ማኔጅራን ከነከይሳስ ሚሊዮን ድደሚ ሰዲ ቱቃሻን ሰደት ዲሮታ ሚሊዮን ድደሚ አፎርቱ ቃዱ ዋተኩ ድበርቱ ተዮታኒ ወሪሳሊ ሳነ ደባፈሙ እንደንዳምኒ አሞ ኩበቶ ኮቭድ በሸኒም ድደሚ አፎርተው ይማኒ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታንገባስላ ኮፍሶም መተብ የትያገ ስትባው ሞቱማ ቢየቲቲ ፎዋንጋሪ ተው ይማኒ ካናኒስ ቢይሳኒ ኬንያን አፍሪካ ከሳጃ ለመከሰቲ በኋላ ኮፍሶም መታገገ ፈሚገባሳዲ እሱን ከጀልቀባተው ሸዱበተን
The numbers released today that indicate that our population is 47.6 million
ገባስ ለኮፍሲ ወመተከኛ ሚሊየን ፍርተሚ ቱርበቱ ቃድያ ታውብሰኩን ካሮራ ከብያት ቆጴስኖፍ ዋንበርባችሳ ራዊ ካሮራን ቆጴፈዴ ካሮራ ዋና ፍሬኒፍ ባየሙርቴ ሳፊ አከከውምሳት ካኖሉዳ ኩኒስ ለሚብየ ካና ሁንዳ ፈየዳ ጅቹንድበቱ በዋለኮፍሶ ወመተከኛ ራይፎም ከሰርካ ጅልቀባዩተው ፕሬዝዳንት ኬንያታ ዋጅል ስታቲክስ ቢየቲ ገባስ ለኮፍሶ ወመታ ሀገየ ከሰገገፈ ሜካኒስ የሮሳ ተከለከሱ ጋፈተን ይጅሩ ኬንያን ሆጅለኮፍሶ ወመታ ወጋ ኩደኒን ከንገግስቱ ዮታቱ በረኩመ ለማፍሰገል ዮየሮ ደርብ ገገፈ ሙለኮፍሲ ወመታ ቢየቲ ሚሊየነ ሰደሚ ቱርብ ጥቃቱር በቱሬ ገባስ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳይት ናይሮቢ
ከረገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮሮናናን ጎራ ካፈሙ ረት ዲያት ደበላ እና ደሜ ከነቲ ዴቪ በሬ ፈማን ዲያት ከነምን ጄ ጀልቀ በጭቲ ዋይ ሳሞር ሚቱሳኒ ኢታና ፕሬዝዳንት ድራኒ ጆይ ባይደን ረት ዩክሬንን አክ ኮሮና ጌጌ ሰሙጋ ፈተን ሳጥልባ ሲጋ አሚቲ ጀደን ዱገበውም ሳፍ ከለቲን ዲያቹ ቀበጀቹዳን ትራምፕ ዋይ ነመጭቲ ሰነሳጥሌ ትዊተር ይርት መጠንሰኒሩ ቆረናን አንጎራ ካሱሰን ከሽራት ይጀዳን ትራምፕ ተታፊ ቆረና ሳርት ፉልፈተ ከነላልጅ ሱዳን ያደቡደነ ከና ከንከነን አቡካቶ ከታን ማርክ ዘይድ ኤርገሳን ናምኒ መቃንሳ ሂንቱ ቀምለ ከንጭቲ ሰነሳጥል ዴቢሳን በሬፈማን ኤሱፍ ቶሌጀድ አኒሩ ጀዳኒ ቦዳ ሴረቱምቶን ሪፐብሊካኖታስ ሃርሊ አከሲ ፎዳታማ ህንቀቡ ጀጁን ቀቀን ሁምኖኒ ነገ ጉምሳ ኢራቅ አልከነ ኢዳ መጋላ ካርባላ ከሰት ትሪርቶ ተሞርሚ ከነን ቆንሲላ ኢራን ድራሂሪራን ከሳ ሰዲት ዱካሱን አጀሱሳኒ አንጎን ኢራቅ በክሰሰኒሩ ትሪርቶኒሱን ኢራን ቢየከኛ ከሳ ሀባቱ ካርባላን ብልሰሃታቱ ጀቹን አደኑ ዳጌሰሳቱራን ዱካሳ ሰነድራ አንጎን ከጀደንቲ ትሪርቶኒ ሞርሚሱን ኤደደ ቆንሲላ ሰናራት ሜሻሊያ ዳዳ ደርበቹራን ኢብድት ቀብሲሱ ፊያላ ቱራን ጀደኒሩ ባቲ ደርብ ኤርገሞርሚን ኢራቅ ከሰት ከያስ ነሞተ ዲበላ ማፍሸንተማ ኦልቱ ዱኤ ሄርቶን ሞርሚ ኩርነኩማ ለካዋማን ጉዮተ ዲዮአስ ባግዳድ ወልተጂ ታይሪት ወልጋውዳን ሜሻሌ አዳዳ ቀበተኒ መንኔም በርኖታፍ ዩኒቨርሲቲ ዋን ጭፉዳን አዴምስ ሲያሳ ከን ኤርገበረኩማ ለማፍሰዲ ወገነ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራቅ ወይራረምቴ ሳዳም ሁሴኒን አንጎራ ደርበኔ አስ ሞርሚ አገሴሳጅራን ወገናን ሜሻኒ ዩክለራ ኢራን ቢይሳኒ ወሊገልቴ በረኩማ ለማፍኩዳሽን ገሬምኖቲ አዱኛ ወሊን መለተ ሲተፋለ ሱዳን ሜሻ ዩራኔሚ ገብሱፍ ገርጋር ከናማያተ እትገርጋረምቴ ጀዳን ወገናን አባቶሚኪ ኢራን አሊ አክባር ሳሌ ቴሌቪዥዮነ ቢይሳኒ ፈርአይብ ሰከነኒን ሜሻ አይአር ቶኩጀድ ከናተተማን ዩራኔሚ ገብሱፍ ገርጋሩ አከወሊገልቴ አዱኛት አከት ገርጋረምቱ ኤየመሜ ፊቱሬ ሳሌነ ከጀዳንት ኢራን ደረኑ ሜሻ ሰፍሳን ዩራኔ የሚገብሱ ደንደ ኡረት ሆጀታ ጅርት ጀዳን ኤርገ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወሊገልቴ ሜሻኒ ኩለራ ከሳ ወጋደር በባኒ ካሴ ኢራን ተርካምፊ ጭጨ ቀብዱ ፋልስ ሄዱ ፍረት ጀርቲ ጎርሳን ነገ ጉምሳ ቢዮለሳ ዩናይትድ ስቴትስ ሮበርት ኦብራይን ከን ቻይና ናኖ ገላነ ቻይና ኪባረት ወራነ ኩሱ ኩሳ ጅርቱ ወልገይ ሆገኖተ ኤዥያ ክበገመ ባሃ ታይላንድ ትገጌ ሰማጅሩ ረት በላለ ፈተኒሩ ቤጂንግ ቢዮን ኤዥያ ገመክባ ቀበኛ እንዳራ ገላነ ሰናራ ዶላር ትሪሊዮን ኩ ለማፍ ቀጥሽን አርገቻ ጅርቲ ጀደኒሮ ዶና ማፍ ቀምኑ ከነም
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ኢታና ከንቲባም ቡልቺ ሰማጋላ ፍንፍኔ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጃርሰመኔ ወሊንጅሬኛ ኩመሄዱ ትላካው ሙጀልቀብሲ ሱሳኒ ቤክስሰን kutale bulchisa magala finfinne sagalitti mannen kuma digdamaf ibashanif afurtu ijaramu jalqaba mejerani jiru saaydam totu finfinne ragabase
bulchisa magala finfinne projecti ijarsa manne walini walakkesa magalat ijaru daf jiru egalsi sera kutale magala sagal kesatti mannen walini kuma ibashani ol akka ijaramanif sambata darbe ojin ijarsa egalsi famera bulchisa magalatin projecti ijarsa af debsani misomsu nanwa lagahar kan egalsisan ti ana kantiba bulchisa magala finfinne engineer takale umati engineer takalen weita hoji ijarsa kan egalsisan haswata isanin jiratan magala finfinne walakka magalati ke qarqar magala qubatu hinjiratu bakkuma turetti jiruusa itti fufaa jiran
katamaa nawaayoch wanda katamaa chaaf yemeenubat saayon
jiratoonni magala gara qarqara magalaatti kadeeman osoontaane bakkatti dhalatan bakkatti guddatan bakka qubii fafoosha saanii itti waliin geggeeffataniif bakkuma sanatti mana haaraatti jireenya haaraa keegalan waan goonuuf kanaan dura ijaarsa manneen irratti dogoggora raawwatame hunda sirreessine akkasuma wantoota gaarii jiran immoo fudhanne ijaarsa manneenii haaraa kutaalee magaalaa sagalitti walakkaa magaalaatti jalqabnee jirra.
Injinarta Akkalaan itti dabaluudhaan Finfinnee keessatti namoonni lafa misoomsuudhaaf qabatanii osoo hin misoomsin jiraniif ergaa dabarsaniiru.
Yeroon itti qabeenyaa qisaasuun dabreera. Bakka adda addaatti lafa mootummaan itti dalleesse kan duriyoonni itti dalleessan lafoota misoomii nafan akkuma bara dabre taasifne qorannoo isaa waan xumurreef yeroo dhiyootti gara baankii lafa mootummaatti deebisna. Kanaafis carraa kanaan mootummaa federaalaas ta'e mootummoonni naannolee lafa magaalaa Finfinneetiif fudhattan ji'a ja'a oliif utuu ijaarsan eegaliin ka turtan yoo ta'e kanaan booda lafichi akka keessan hin taane jala mureen isinitti hima.
Akkuma manneen jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe furuufis bulchiinsi magaalichaa manneen waliinii ijaarsa isaanii eegalaman xumursiisuu fi kanneen haaraa jalqabaman dafee ijaaramuun xumuramee jiraattotaaf dabarfamaa jiran injinar Taakkaleen.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee 1,600 ol ta'an mana jireenyaaf galmaa'anii abdiin eeggachaa jiru. Abdiin isaanii abdii qofa ta'ee akka namni ijaarsa manaa irra eegalle xumurree namoota 1,600 warreen barbaadan hundaaf manneen karaa haqa qabeessa ta'een ni dabarsina malee tokko lafa bal'aa dalleesse kaan immoo abdiidhaan yeroon itti daandii irra taa'ee jiraatu guyyaansa darbeera.
Gama biraatiin rakkoolee hanqina geejjibaa fi hojii dhabdummaa magaalaa Finfinneetti mul'atu hiikuufis kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Jiraattota magaalaa Finfinnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises warreen pirojektii ijaarsa manneen waliinii abdiin eeggachaa jiran kan naannoo Lagahar akkas jechuun waan itti dhagaame dubbatan.
Maqaan koo Tigist Leenjisaan jedhama. Man jira jireenyaanis as keessan jiraadha safara kan. Anarra natti dhagaame garuu baay'ee guddaa natti dhagaame. Uummata duchumatti dhagaame. Kun asitti an hojjetamu keessa keenya san dasnu jedha jechaadha. Duratti asii kaasaniitiin inni eessatti fudha gara qaaliitti gara inni tan deemu. Eddiriin isaanii addaan bitti nama. Qoqqobiin isaanii addaan bitti nama. Wanni hin qabne ijoollee illee hin qabne nama gurguddaatu wanni irratti bahaa jira. Amma asirratti wanni Addis Ababaa keessa irratti kan hojjetamaa jiru kun gaariidha. Garuu nutis jalaan daggafuu nurra jira jechaadha. Gaariidha amma dubartootaafis waxxaatotaaf amma hojiidhaaf as keessatti hojiin arganna jenneet baay'ee eegaa jira. Amma nuti tasfaa qabna.
Damsee jiruuti mana kanaan kaatanii biyya kanaan kaatanii asuma kaanee maxxalaa kanatti deebisanii itti galtu malee dirii keessanii hin kaatanii mana keessanii isaanii hin deemtanii ijoolleen tajaajilanii gara biraa deemtee hin tamaartu asuma tamaarti rakkoon hin jiru jedhee takkalaan baay'ee dubbate baay'ee dasnu.
Ijaarsi manneen waliinii kun waggaa lama keessatti ijaarame xumurama jedhameeti kan eegamu. Sagantaan pirojektii manneen kanaas 28 fi 46 akka ta'es wayita sirni ijaarsa pirojektii kanaa gaggeeffamu ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ameeroon galgala keessaa sa'a 2:44 dhaggeeffattoota keenyaa asii immoo waareerra 2:44 dabree jira. Qophii taa nuti ce'uu keenya jiru wallee galaana gaaromsaa kan isin hafeera ittiin bohara.
saddeta kogahe saddeta marafta wani nolle sana malivna damafta ne kanafu amalti jallu beku amalti ade beku ukanablu tu inafu inolu ukanjala tegarada kanu hube jarada buyato pe hundafu inolu ukankote hamachunke kayate dunga chunke ibari gado darbe to hidi nyanya tu tu makubara tu ukiyo kanke garbe maro bile do wari badazala ne balada te babesa maro bile do jala dharma dogza ti kenya enyu do desa maro bile
gababine yero tv difa wanga fadde geffato takenya galana garum sa wolle sa gudda galatom san copy sporti addunyan dorgommi kubami la kani jolle wagga kula torba gadi gege sutti jirti washington dc guyad engadda dergaggota difama degertota gare dorgommi baseball jedamu kuma heddu simatte odu sporti arraf soran kanati fulefate kuno
african dorgommi african kibajechu dorgommi rugby adunya rat london sodom lama afqudani lama an ragalchitetin wanchal rafudatte atleto telenjisa adunya bekaman alberto salza lenjisa baitan qorachu popijiran biyedidama afuri jalqabe kudani jawalta fijolle adunya dorgommi wancha kubba milaratte brazil twaltiate tane arka walqabje babaroto dan sorala keti matawdo sporti jolle na dunya gan kudani torba gadi dorgommi kubba milati brazil twaltia mantani arkam walqabde marroso dumi jata batani goli dibto ko bidami sadiq gal tabkhaleti mexico salamon island la fmafudat goli saddeti tfate duwagal jet argentina anta jakistan sadif tokon rakabt netherlands amo united state janjes um janjesite goli afurit gurte dorgommi le khesabaft United States tawalin marrolam dorgommi wancha kubba mila jolla dunya gan kudani torba khe sabasan african amantan bi shadi abdat nigeria abdat senegal fi angola abdat nigeria am borne zealand walin tabatti spain am mo senegal walt marte angola fi korea kibat amantan walin tabachu fi ya wujira waya dim tu jala kubba naqatanitti kara washington dc rqattamurani pennsylvania rqattamurani sirba farun lafcirawlan
Tell me your name and what you're here for.
Cool, so my name is Devin. I'm here from Damascus, Maryland. About 45 minutes, about an hour away. Had to come here to celebrate my NASCAR. We won Game 7. Won the World Series.
Karam Pennsylvania Avenue kunene kharaguda Washington DC khis katamur kha kafkena yo qabatanta te genna lamandura tanami romo khum fudanta o khirir morum irat bay guyade ngadda monam khum dibbe hedduti gammachu kare baseball Washington DC gare Washington DC muwatte fi waltrufe sirbaf wancha fudatan sulille otobisi abatani tin gammachu folt bafatan
I feel great we won the world series baby
garen baseball Washington DC Nationals dorgommi wancha baseball adunya ratti gare Houston motetin wancha rafudat wan ganna saddetami way khisa targatem ben dorgommi baseball adunya tonini gare sagal sagalin gargarbani tabatan tagitok tabitokko ak sapi wali matode bisnak saati sadi yutaw turudanda gam khan ejajjani kubadi qayyo walti darbatani khan ammo jirma guddan dayet nu firrafa geessa akkasin wal cordani tabaseer heddum bekam tanan sadefa choojet african kibba japani datteetin dorgommi rugby adunya ratti england mote jennan rugby nak sporti adati yo yo alfekkesani tabqorasum yollen galgal galgal tabat fakkat african kibba tan walini marro sadi rugby adunya mote barhum tokof dibisa galif sagalta mishani khum lama aftor baf baramman tan ke jirukhan rugby ni bi didam didama jalqabe tabacha bahani wiyala man duratrumat Kamkhani namu dhaabii atleetota qorsoomna namaa kennan qoratu waadaani atleetota leenjisaan Ameerikaa beekamaan Alberto Salazar leenjisa bacufaa qorachuuf furfoo jiraa jedha. Albertoon dhalootan nama kuubaati addunyaa irratti atleetota maqaan isaanii bebeekamo haa ilaaf gurri addunyaalleen qubqab leenjisa ba'e. Shaampoonii addunyaa hadhiyoo tana irratti nam kan hujiirra dhaaban qorachuuf jedhanii ijoolleen ni leenjisa ba'e hedduu jira. Nama akka Mo'a Faaraa fi atleetota Itoophiyaallee hedduu leenjisu warri ni leenjise qorachuuf. Waan gargaraatiin qorachuuf kolfoo jirraa jedha. Waadaan ijaarsi ganni 61 kunin seer malee natti gamanii jedheetiin oliyyachuuf qophii jira. Oduun ispoortii haaratanuma. Ansoraa lafeet nagaan bulle.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haala yeroo ammaa biyya keessa jiruuf ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa lubbuu galaafate akkasumas immoo yaada furmaata ta'u ilaalchisuudhaan Dr. Kabajaaf Abbaa Gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatuu haasofsiisne jirra. Okkara uumameef sababaa tokko ka jedhan ibsuun jalqabu jaalannitu dubbise.
Uummata kanaa hojjumaan dhalatanii hojjumaan guddatanii afaanin nama beekama malee namni keenya kun hunduu tokkichuma. Haala dur hin jirreetu nutti deemaa jira. Duran hin jirre dhalaturreen guddatin jedhe Oromooni. Haalli ammaa kun baay'ee nu sodaachise. Namni silaa walii mararama innaan xiqqoo walitti hammaachaa deeme namni miidiyaa hordofa yeroo ammaa kana. Miidiyaa jechuun silaa uummata kana gosa tokko gadi qabee hangosa tokko ol qabuudhaan ta'ee qixaasa'ee miizana. Giddugala hankennuyyuu yaa ta'u malee hoo laallu amma xiqqoo nutti ulfaate miidiyaa irraan daddarbamu kuni nama xiyyeeffatanii nama abaaruu nama arrabsuuni xiqqoo waan hin taanetu deemaa jira jechaadha. Nama gaxxiqqeechuu gosni namaa gad aansuu arrabsuu kuni keessattuu laalamu gaa dargaggeewwan keenya xiqqoo nama barate kana biratti garaa hammeechaa jira. Kuni oduu kara sirriitti deeme gaarii natti fakkaata.
Wanta akkasii kun walitti bu'iinsa jiru hin ammeesse jettanii yaaddu?
Hin ammeesse baay'ee yeroo ammaa kana abboonni keenya fi namni ammaa kun adda ta'a. Abboonni keenya dur hin baranne ijoolleen amma barattee jirtu kun dunkaana biyyaa dhiisate waan addunyaa baal fakkaatee itteetu laaltu. Yeroo ammaa kana obsa nama kallattii walitti deebisu hin jiru hunduu mootummaa ta'e hundi mootummaa ta'u jechuun immoo. Xiqqoo rakkisaadha yoo walii dhagaanii deeman malee fuundura immoo kuni akkanatti deemnan carraan biyya tanaa karamitti akka deemtu baay'ee nu yaaddachaa jira. Miidiyaan biyya ijaaruu oduun ta'in biyya diigu jechaadha. Kun immoo biitti tun nu malee hin qabdu nu biyya biraan qabnu wal dandeenye oduu iyyummaa keessaa wal baasna malee iyyummaatti wal deebisuudhaan irra ijaarame boroo diigame biitti tun karamitti deemti jechaadha. Waa'ee ofii eenyummaa ofii beekee biitti tun. Tokko tokko tuffachuu oduun ta'in walqixxummaadhaan walabummaa bilisummaadhaan oduu deemanii waa'ee gaariidhaan jedha.
Seera dhablummaa yookaan seeraan ala ta'uun hafee seerri akka kabajamu gochuun qooda eenyu jettanii yaaddu?
Mootummaatu seera akka kabajamu godha. Yaa ta'u malee mootummaa bichaa oduun ta'in hundi keenyaa seera biyyattii san mootummaa deeggarree eegan deemne. Poolisiin yookaan immoo uuma waraana 1,000,000 yookaan 1,000,000 uummata kana eeguu hin danda'u maalifii uummanni kun uummata bal'aadha. Tokkoon tokkoon keenya seera mootummaa san kabajanii yoo deeman malee nama tokko tokkoodhaan mootummaan nama ramadeetoo eegsisuudha hin danda'u. Olaantummaa seeraa immoo oo namni eege mootummaanis eegsisu malee mootummuma bichaatti hoogatan biitti biyya ta'uu hin dandeechu. Mootummaanis ga'ee isaa bahuu isarra jira nusi tokkoon tokkoon keenya ga'ee keenya bahuu nurra jira. Biyya seerri hin jiretti namnis hin jiru jireenyis hin jiru jechaadha. Kanaaf mootummaanis galee hundi keenyaa qooda keenya oduu keessatti olfannee fudhannee itti deemne kanan jedha.
Gama kaaniin dhaabileen siyaasaa kana keessatti attamitti tasgabiin akka bu'u gochuu yookiin carraaquu danda'u?
Dhaabilee siyaasaa oduu mirchaa yookaan immoo. Akkamitti akka bulchan amma mari'achuudha. Yoo guyyaa guurratan halkan daakkatanii jedhe Oromoon guyyaa eegan guurranne qoshaashaa keechaa halkan daakkachuu hin danda'an. Dhaabbilee siyaasaas immoo wal arrabsoo oduu hin ta'in dirqama isaanii akkamitti dorgomanii akkamitti biyya kana fuuldura bulchan mootummaan kun dogongora hojjate dogongora isaatirra biyya qajeelchinee deemnee cuusaanirra jedha malee sin jedhaniituma arrabaaf yookaan waan hin taane dubbachuu dandeetti ijaaramuu hin dandeechu. Ummata kana keessaa ba'anii ummanni kunnan isaanitti wal ta'anii deemudha. Aduu ummanni ati kunoo jedhee tokko rojoo keecha godhee fi korojoo hin nu bulchita aduu jedhe san abbaa biyyaa ta'an malee tokko tokko irratti ka'anii rasaasan yookaan immoo wal jeequdhaan biyya bulchuun hin danda'amu. Kanaafuu isaanis dirqama isaanii bahuu isaaniirra jira wal ta'anii deemudha.
Hoogganni gaaddisa Oromoo kan jedhamu amma haaraa dhaabamaa jira. Inni kun rakkina kana ammam furaa yookiin immoo dhaabbata siyaasaa addaddummaa qaban ammam walitti fiduu danda'a jettanii yaaddu?
Amma dhumaatti too itti diimanii biyya kan hin tasgabbeeche hin jenneeti laallamaalii fi calanqeen isaan mul'isan kun waan gaarii jedha jechaadha. Kanammoo sirritti uummata kana yaadanii waa'ee uummata kana fuundura guddisu waa'ee fuundura ceesisu kana yaadanii wal ta'anii waliin taane immoo bulfatanii. Akka Oromoo duriiti seerri addunyaa maal jedhaa seerri keenya maal jedhaa jira sanitti walitti dhufuun isaanii baay'ee dasnu godhe amma kun immoo fuundurumaafuu nu qabbaneecha jechaadha akka kana cimsanii itti deeman hin barbaannanu.
Dhuma marii keenyaa irratti abbaa gadaa bayyana muummichi ministeera Itoophiyaa kaleessaa ibsa kennaniiru waa'ee walitti bu'iinsa dhiyoo kana uumame maaltu isinitti dhaga'ame?
Namma akka sirna gadaa ittan dubbadha malee tokko deeggaree tokko dagla qabuun xiqqoo na dhiba. Muummichi ministeeraa hin rakkate gidduu keessatti akkuma durii Oromoon biyyan bulchu jedhanii nutti dhaadatassaa ta'aa jira oggaa takkaa fi kun hojii ajaatti oduu xiqqoo walii obsinee walii yoo dhageenye inni olaantummaa seeraa hin kachiisa uummanni hunduu manguddoonnis abbootiin amantiitis hunduu akka nu deeggartan hin jedhu kanaafu gaa. Oduu gongoranirre karaatti qabnee ijoolle kana hin namalee mannu ijaarsi isaa yoo sirritti jala qonforanii konkireetii guutan malee manni ijaaramuu hin danda'u utuu baa'ee kan qabaanne manni ijjachuu hin danda'u. Gaarii ofii abbaatu kunuunfatee guddifataa badaa ofii abbaatu karaatti deeffataa akka itti deemna malee yeroo keenya kana baduun irra hin jiru jedha biitti tun yoo keecha keecha laalanii abbootiin amantiitis amantii da'oo godhatanii yoo karan taanetti oofanii. Kunis xurumuti waan ijaan laalaa jirru ijaarsis seeran buluu isa reeraa dargaggoonis seerumaan ani isaan hanqatisan itti gaafatanii itti gaafatummaa isaanii fudhatanii boru biyya kanaa fudhatu isaanii hundu wal dhageenye deemuu isaanii reeran jedha ani isaan jedhan kana maaliif jedhan jedhan immoo bakka kudhanitti addaan babaasa oduun ta'een waan biyyattii tana ijaaru itti deemuun nama reeran jedha. Kanaafuu waan hunda aaruun nurra hin jiru. Obsa waaqayyo nuu kenne saniin uummanni keenya hunduu wal obsineetu biyya tana guddisuun irra jira. Biitti tun rakkoo baay'ee keessa jirti iyyummaan qabee jira uummanni keenya har'a suuqii yookaan mana tokko hojjibsine boru ijaaruun nama dhiba. Borus manni sun keenyuma rakkoo kara magaalaa hambaradheedhu kana xiqqoo gaa waan tokko tokko waan nu jedha malee baadiyyaan hojjumaan nagaan olee bura. Biitti keenya akka nagaa taatu adaraan jedhaan.
Dooktarii kabajaa abbaa gadaa Bayyana Sanbato deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Horaa bulaa nagaataa waan nagaa nu haa godhu walitti nu aarsinii jaalala kanniisaa nu haa kennu damma nu haa godhu.
Sagantaa keenya xumuruu dura matootoduuf gara tujubeettansiin deebisa.
Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa Oromiyaa Harariif Dirreedhawaa keessatti uumameen namoonni 86 ajjeefamu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa kales uummata Itoophiyaaf haasaa dhageessisan. Bahiin lakkoofsa baay'ina uummata Keeniyaa kan bara 2019 har'a ifa ta'eera. Sirna masaraa mootummaatti gaggeessame irratti daayireektarri waajjira istaatistiksii Keeniyaa galmee lakkoofsa baay'ina uummataa pirezidaantii Keeniyaattaaf dhiyeessaniiran. Akka galmee sanaatti baay'inni lakkoofsa uummataa waliigalaa 47,000,000. Pirezidaantii Keeniyaattaan sirna sanarratti guutuu biyyaaf haasaa dhageessaniiru. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp qorannaan aangoo irraa kaafamuu irratti dhiyaate dabalaa innaa deemetti deebii barreeffamaan dhiyaate kan namni jalqaba iccitii waa'ee isaan mormituu isaanii itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayden irratti qorannaa Yukireeniin akka geggeessamu gaafatan saaxilu baasee ga'aa miti jechuun qeeqan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America galgala ke sa sala ma walakka jal ka biya ga sa sadit meter bandi digdami la yokan kilohertz kum kuda sadif dibator ba jata mission rat meter bandi digdami shan yokan kilohertz kum kuda da maf afur tamarat akasmas meter bandi soddomi tok yokan kilohertz kum kuda la maf bafuri sadet mission rat witata ga jmatat kopi afan romotin dabar so sirat rawata kopi boruti walit debina nagat bula amasa ganta afan amara tutufa